Baby, that was it. I will not do the move. You said Jonas Savola. We know you're to Tambula. Gabaja Batimba Kalangala. She wanted the chinkovida. I thought that you know I could think. Auntie Nalina Chagala for when Nalina Police sent Babuli. Bwati yali yavayo nga yajja kulaba maama we ku nyanja. Bwati onankakasanga wagenda osanyuka okundaba. Bunalina musigala mu ng'ate talina bw'asobola kunfuna. Sigaki naye abakazi b'ennaku zino nkubuulire. Ebw'oba oyagala otya ssebo tosobola mbakuta. Ku bintu bye kyankola ebyali binyuma okufa. Nange kyali kyansigala mu konze twesanga ekalangala.
Indako kuchisawi matikeke vidongo yange.
Buli joko balagira
obuolumu kati uzibu chobuli.
Abantu batelese byabu kakaze na yendi nevizibu. Sicha ina newe mbitereka kubane sito wazajula. Abudu nyukunya vyakola nze katibye munagira. Ngachiwe wa vyakola bambi mukabya vyebi musatisa. Banange ninolutwe nebye sikoze bavunana. Akachotani kote kungamba vine bintu vyeji kwa mbufu.
Lelo gwe nze kale nkukeneka. Wenoli chiwutufu buze ninolutwe. Kasia Zemba dintambula vyange chikazike kwe kupita. Ngachima nyindi muwala mwi hone chiru setula. Chona chisenga chese sase sambo hika chona chekoza. Bumuse mtu yimbiri kati yebo wa imbalu imbachi. Kale kankubulile rewate kaye vipande bwebati. Nintaba baby dewo konzele loluno. Hoyo mwana choyankola beba Justin Babule. Wabula katonda tonda ya tonda dewo nyebula. Echibia tambula nelukazire na yenzi tebi nkwatako. Kubela neluli ya luleka mlochi na jeno netuchekola. Katikendo mwana bide tindeno sefuna. Kwa mkulo wa rutesebo bakuntu.
Kalangala si yali yesunzo kusanyuka. Oh ayayayayaya we nasoka nenyogogerera muno lutiko ne lukuba nganonya kyemuddamu kale mukaddako kyambula. Kalabantu twekaza naye ne bw'oba weekaza onoonya w'obitandikira watya nga yowewuwe waka nga naye ebintu by'ababiri lwaki ogenda obinyumya. Si kirungi kugamba abantu mpoza yanabwagala ng'ekyo kibi. Obwezi tebuliggwamu naye ababukola mwetereze. Eyo gw'oli naye ayinayo gw'atayagala kubimanya. Era bwe nkusanga n'onsaba tunyumirweko obw'olumu. Nsaba tobuba bwe nkwazikako tofuuka nannyini. Kati bambi mwewala okwenyumya musoyo yamala namumala. Hey. Fe b'onyumiza tukuyita mu butufu. Yatasobola kukuwasa obo kukufumbirwa ebikwano mwewala abawutufu. Kati mama w'abaana yanoba olw'okuba ekiwutufu. Kangende mwegayirye munsabira nkome waliwomize. Mama w'abaana nsonyiwa nkomeza obuwutufu. Amazima biri byali bya buwutufu kati siriddamu kuwutufa.
Tokyali muwutufu.
Sikyali muwutufu. Babi mwegayiridde nkomeza obuwutufu.
Lwaki obadde owutuka?
Ati stepfather wange yandoga.
Ngeyo malayo emanyirani bunza okuba naawe tebikikwatako.
Kale singa wakikuba.
Ngo mwande kamulochi Ni mugenda ni mchekola
Waji
Tikale nkusonyie Toli damu kuhutuka